My shine young go out there. Ununda won't go out there. Mimi now far. Kupata mrembo kama wewe. Mapocho pocho wewe unayonipa. Kupata mrembo kama wewe. Mapocho pocho wewe unayonipa. You're my favorite girl. You're my favorite. Oh baby, you're my favorite girl. You're my favorite. Nikifunga macho naona uzuri wa umbo lako. Nikivuta pumzi na hisi na dunda roho. Namwita njiwa akulete salamu nyumbani, natuma mshenga aje na posa.
Said I've been around, baby. See them wanna come.
Wewe,
mwenye shepu la kipeke.
Oh no no, maisha yangu yote.
Oh yeah,
ununda wangu wote. Mimi na mfai kupata mrembo kama wewe.
Sijawahi,
mapocho pocho wewe unayonipa.
Oh yeah, kupata mrembo kama wewe. Yeah, I say you're my favorite girl. You're my favorite. Oh baby, you're my favorite girl. You're my favorite.
Ukinigusa mina feel alright, feel alright. Hata kama sina pesa, mina feel alright. Yeah, baby. Ukinigusa mina feel alright, feel alright. Hata kama sina pesa, mina feel alright. Yeah, 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 yeah.
Said I've been around, baby. See them wanna come.
Wewe,
mwenye shepu la kipeke.
Oh no, no. Maisha yangu yote.
Yote, yeah.
Ununda wangu wote.
Mimi na ufani.
Kupata mrembo kama wewe.
Sijawahi, sijawahi.
Mapocho pocho wewe unayonipa.
Sijawahi.
You're my favorite.
You're my favorite.
Oh baby, you're my favorite. You're my favorite.